marka hore ilaa maasanta radio warkan shaqaaleed gaar ahaan jahayl oo wada wareysay qaadow marka hore maasantii dan kale degmada waajid may ku jira abaarhun waa ku jirta agaarshe dadkii oo deegaanada deganaayda hayaa ayna abaaraha helaysi marka beerogii ebero hoolay waldaaeen malahayn hawlaha ku dheedan magaalada kaluuleen shalayna mayla kulumeena populationkii oo haqaahi oo saas magaaladan kooy wfb e world vision oo survey ka socdan yaqooyeen intaasa la kulumeen xaaladiiyo bani aadanmadeeliyo kasugantii walaasa arageen waana ku nagadeen markaas adeenka dhaqfiya badnaa waan gobolaale lahaayeen
gudoomiye markii una taasku kooyna weliba markaas habaahahaya warar sheegow in deegaano hooskooyow degmada weejid usoo ku dilaacay cudurka kalooraha oo weliba dad badanna xilligan usahrididay arrimoogaas maynanku sheegan karta meelo cudurkaas usoo ku kahina ama usoo ku dilaacay antow
jacaylo runtaw warkasaas iyo deeri jarta deegaanka leero goornaxole oo 30 kilometer niinjarta oo dhinaca waqooyi weejid ku aadansa iyo may ku dilaacay cudurka kalooraha may hata jiifta tumiligof aa jiifta kalabagof la dhamadeen cudurka meela ku dilaacay boornaxolo waay oo 30 kilometer injarta waqooyiga ku aadan
xilli maa ku dilaacay cudurka ma waqtida waa mise maalmoogonba ku jaray cudurkaas deegaanka buurdhuxunle
xalay aa ballaawaday xalay markii lix saaatii aa ka ballaawaday xalay ilaa iyo geekalaatii olayo
tirada guud ee cudurka xilligan aan dhamati xillo xalay cudurka usa deegaanka buurdhuxunle usa ku dilaacay tiro ilaa inta leeg cudurka usa haddan dhamati
jacaylow may maraayta dhamashada tababay maraayta tababay maraayta
meegaan jiifta gudoomiye
tumili
waayahay xaalad eedan doron iyo ku jarta sidaada sheegtay deegaanka buurdhuxunle may qabateen tan io xalay oo weliba gurmad ka eedan sidii lunkoorseeda lahay ama wallanku qabada lahay xaaladda cudurka deegaankaas ku dilaacay
jacaylo sidii eba horta may deegaanku jirgee may galanto ka ahayeen nimanta shabaabka lero oo nabadiidka ee galanto ka ahay waa deegaan oo degmada hooskooya waa say ahaatay ata galantiyo oo ka ahayeen telefoonkii waa la isticmaalayna gabaabsiyo kuleeyin maadaama aanay la xariireen sidii inuu walka deentii kornay hata go-aansha ka jirna maamulka degmada may diyaarin yihiin hata qabanqaabiyahayna deegaankaasay daawada sidii ka jeeda fadhiya qabanqaabiyahayan xaalad xunga ku jirta xaalad waa ku jirta
waayahay wadatashi isan la samaytan hay-adoo caafimaadka dhiniga gargaarka qaabilsan degmada weeyid kasugan sidii sidanka dhaqsiyaha badan daawooyin laka deersiin lahay deegaanka buurdhuxunle wadatashi isan samaytan hay-adoogaas jarta gudoomiye
haa xabiirta degmada mayka kulugnay ee dhammaan maamulka degmada iyo hay-adoo caafimaadka oo deegaanka kuhowlgalow mayna la sheegay dhibaatada deegaanka kolti sidii walakageysii fadiyaata go-aansha lanfadheeda geeka waana waa dhamay marka saacadahan iyo foolleh sidii walakageysii fadiya go-aansha yaa diirni waana war weele haddii ilaahay saan hata kii sheegow dadka oo tala jiifa koloraha tala jiifa markii saacadaha ti tumli kowsa galabtay haysi may hayana tumli kow qofa hayan tumli kowsa ilaahay saacada usuurusuu lakiyo shan qof kalaa ka dabsada tumli tisaasa tumar hayan weliba xaaladii madinka dambe walaaka kororahay
may laka sheego karo cudurkaas oo weliba laka xaqiijiyi karo inuu seeyey kaloora maadaama aada sheegtay in deegaanka maamulka dowladda uusan hooseedana dad badanna cudurkaas xilligan harididay sidee ka ogaateen in cudurka uu seeyey cudur kaloore
sidii eba meele may joogee dad caafimaad ah oo degmada weejid ku shaqeyn jiray oo deegaan ahaan buurdhuxunle degan wolbishan shaqeyn jiray oo xeelsa ee caafimaad ee iyo meelo ku howlgalahay m c h meelo ka dhufanaa jiray ku shaqeyn jiray waa dad aqoonle waayo caafimaadka iyo yar hoog iyo ogyaan ila hariirahay haddii oon ila hariira maynan sheegaa eeda cudur kaloore hantiyeyi taasoo sababaase biyo iyo isticmaalayaan iyo ma yihiina biyo oo nimadii sunayna ceelal meele oo xilada roobaadka biyo gala iyo war iyo isticmaalaa xilli kuleelana warka jara taasoo sababtay ee dadka caafimaadka inay gudbiyaaya
xarumoo caafimaadka deegaankaas may warbixin ayaad oo sii korta ee deegaanka buurdhuxunle xarumo kaafiyow dadka cudurkaas haridiidow yuwa mise dadka dad lahaqaaday oo weliba ama degmada weejid lahangaadaya jirta
maya dad lahaqaaday weejid lahangaaday male jahadow goob caafimaado oo bulshada undhahay oo hata ku furan maaba jeerta m c ada hata ku shaqeeyo male hantiyaro hata la tacaalahayan oo dadka caafimaadka daawooyin ka sii hayan wayb waa intii oo farmashiyaalka meelay yaali farmashiyaalka oo walaa ku galawna alee bas ku kasto oo tuulo kiyaan walaaje madiba dhamaaday madiba dhamaaday oo saasin buuyung mee marka go'aad maado oo bulshadeena markaas ay ku dhigna male
waayahay gudoomiye gabagabadii baaqada daraasa ee keedan cudurkun sidii walan ku qabad lahay dadka xilligan la il daragna xaaladiyo gargaar lan ku soo biil lahay mayay baaq uu kala daraasa
baaqa Nigeria way dhamaantii dheegas deegaan koonfur galbeede oo arantaasi dabka weyn ku jira deegaanka Boorno oo degmada Weejiga hoos kooyow antii umataas baba ay daawooyin la deer yaa ka bogaadiyana waa degdeg lan qabada arantaasi
gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Weejid Cabdi Cabdiraxmaan oo idaacad warsan warmaaya kaasay mudane gudoomiye ida maasanta
adeemo lan jacaylo.